Saburadii 124aad. Haddaan Rabbigu inala jirin, hadda reer binu Israa'iil ha yiraahdeen, haddaan Rabbigu inala jirin markii dadku inagu kacay, kolkaasay innagoo nolnool ina wada laqi lahaayeen, markay aad inoogu caroodeen, kolkaasay biyuhu ina qarqin lahaayeen, durdurna nafteennu dul mari lahaa, oo kolkaasay biyaha kibirsanu nafteenna dul mari lahaayeen. Waxaa mahad leh Rabbiga aan inaga dhigin ugaar ilkahoodu ay qabsadaan. Nafteennu waxay u baxsatay sida shimbir uga baxsato dabinka shimbira dabtaha. Dabinkii wuu go'ay, innaguna waynu baxsannay. Caawimaaddeennu waxay ku jirtaa magaca Rabbiga sameeyey samada iyo dhulkaba.